nangul lumo to sa isuguyo kala altinere rewbe dido nokuji di hujanna darnude lumo e bi mabbe sabi dido lumoji di be darani am sadaji mabbe kewdi
juma si ami bon masina kana
mi geni masna do mi ala fu mi wara mi wala on nokku mi waraga lumo fu altinere tratare sume wirfto mi hota mi soran di nokku am mi wara ciotta ga nangal golla nafkan sanne yoga ana mila me yimbe lubbe yoga ana mila me yimbe bombe mi mel yal lumo sewu kay lumo kono dimini hono cefaaje de dinawoji ko ina wala ciottami mede heba seeda hen mi gen dugabu domi mede ciotta bananku mede heba hen huune ana fora dub sappo e joyi mede wada ngal gollam mena kadleji ma ciottata mena rewbe ben mede faabo wobe amen bamne musa kadi galle
ciow mana dodi am soobi don fara ka dafa
to masna ton dun de wudulendi rewbe nakinni dido lumoji de o hultibe wide edaadi cellaaji do datidi saatu kambe worbe mabbe pamandirta ka wobbe kay ngala de do cadele de
ne bo masina kulum
mi kolongo lam masna domi jago ana heetida laaji sanne sabi ko samoji sa kwi sagor bi da hotan gure taw nuku jengi watti fu jo sultan ana mette sabe dum ngamede nyagomo o yafo amen mede dawa yaade lumoji lumoji watti a tawan luma wela sanne samoji dum mobilaji am ana bonan lawol son wala ni nabbe tinnido son wala dum debbo hursnaado wa wadde jago min mine darna luma konna luma masna e luma duga bugu fu mi hebe tarrafe gotan mi de wadangal gollan na moyru mu fu mi luma boli banan jahammi tegal mu mi yal luma konna kay goni pe mobilaji ma jaata tan nokuje ngal man handen mi himmi soni hoda mobe
fukana ko nere taksi san yere
e do rewbe dawbe be ko buri hewde nan nyinge bangal jamarande ka an wudi jettibe sanne e do rewbe daribe kinibe imadraji nyande fuf
mobile be seka
mobe an wa samude amen jamandu yibe bom an wa hippat amen lawol gaddo e tawete fu gollal fe itte laaji mudum rewbe wadobe jaagoji bene tidala satude sanne gaddo e tawete bene faabo galleji mabbe yo sabi so bene fetete di golleji fa hannen min gemmit andi do gollal ko jogi nafa sabi so hippi hunne galle tan e baddi mabbe wurdunta sabi nyol man hande le leddi mallen gorko tan wawa darrade e musa gaji galle e rewbe yo sabi so rewbe ko hee hannen ana darna di sagoruji
salimata mayga yo julajo debbo to tumbututum hebi rentide kabaru lumoji di e wuncangol hore golle le galle
debbo ana wawa wadde jaago jaati du ana buri wadde kulleji bonnandi dima ko neddo be wadde darna sagoruji fuk be muyi ko bottide tan fandan ma e jaade lallodo tan men heba tidalaji sanne sabi samoji mobilaji ame ana bonan lawol watti du men boodo labi den tama yottan den ko itome miliyade men tampa sanne men muyan to tidala neddo fu mi do tewde jawdi muyan tampere
alwaji mbarama fara
be do robe be pam jati wide golle pankor wala dana be politi hinade nangul lumoji di sabi yirewere kureji mabbe dum do timminta yotre meden robe mali hande mo heban en fatmata kujo yo enji yontre warore